sawirkii saddexaad may adiga weeli kartii iftiin iyo mugdi sidee anki qiyaasi kartii ama ki kala sooci kartii ninka sawirka kiyaal yaa way mathalee iftiin iftiin wiin oo dhanka eebbahay kikooyi oo guri dhatiyeed ki jiro ninka nacaska eh waay laki araaradaayi inuu usi dagaalba aan geli karne laakiin way laki mathalaayi inuu usi dambiil iftiinki dhex jiro ay iise iftiin adduunyada usi waa wayna nabaraay jidka eebbahay madiina bari jidka eebbahay yaa eebbahay walaa unuku nankafadaay inay ahaano dad iftiinka dhatiyood ki dareeraayaan taas darteed yaa eebbahay walaa nisii inay unu aan aaminno jidka iise usi aan aabudno saas darteed samada ayaa nijiyee walaa kaloo nalki fadee ini inu aan ahaane sidii iftiinka dambiisha dhatiyeed laki dhex ridi laakiin inan ahaano dadka iise oo eebbahay aabudaayaan.